sim, zima sim, zima ta. Sogea karibu hapa kitandani nipoka. Zima sim, zima sim, zima ta. Sogea karibu hapa kitandani nipoka.
Yana nipa wazi mapenzi, yana nipa wazi. Yana nipa wazi mapenzi, yana nipa wazi. Yana nipa wazi mapenzi, yana nipa wazi. Yana nipa wazi mapenzi, yana nipa wazi.
Acha wapige wasitupate. We need to get busy nifome na queen wake. First nataka niagize msauce na add liquors. Nikutana nyafu nisikukose. Ha, leso siku ya kucheck movie. Lazima to do. Wazungu wanataka kuja toka juzi. Let's put on some music. Zima sim, zima tano nyesho juzi. Hibo libo mnala kitome kikonfuse. Nimesimama imara baby, let's go do this.
Yana nipa wazi mapenze, yana nipa wazi. Yana nipa wazi mapenze, yana nipa wazi. Yana nipa wazi mapenze, yana nipa wazi. Yana nipa wazi mapenze, yana nipa wazi.
Do what I do when I do it for your honey.
Kila kitu mejaliwa duniani.
All I need is you, baby.
Let's just go. Yana nipa wazi mapenze, yana nipa wazi. Yana nipa wazi mapenze, yana nipa wazi. Yana nipa wazi mapenze, yana nipa wazi. Yana nipa wazi mapenze, yana nipa wazi.
Baby girl, I miss your body and I'm tempted to touch. Chepu na yo sure na tuliza mchima wangu. Mondoko miss you kwa anatal. Mungine sitaki sita man mental.
Nikuonge laki ama funguo za gari. Nibusu nikonyeshe machachari.
Nikutomase, bitch back on my mind. Nikikwaza nikufate.
Yana nipa wazi mapenze,